Thank you. xolihino dadkay huriyana haliis yahayo igoy inay hebela noolihino dadkay huriyana haliis yahayo hareera marayo ma ogtay ahda hajabin alla hadirin hajabin hadirin ahibo yadan kubogan sanari ahibo yadan kubogan sanari
ahibo inay ibu harade ibu inay ibu harade ngela baday ha ma taydiyo ngela baday ha ma taydiyo anchi urhu fayo ma atay
aha 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 aha
hada hachavin hadin hachavin hadin haybadam kugan sanari
Boyinan okuleyayo qaliya kubu hawl gelayo boyinan okuleyayo qaliya kubu hawl gelayo chanada ku horseeday ma ogtay hajabin allah hadirin hajabin hadirin ahibo yadan kubogan sanari ahibo yadan kubogan sanari
ahibo inan kulil hayayo fi al su'taba indaha ha kuayo ahibo inan kulil hayayo fi al su'taba indaha ha kuayo dushaha dahade yum aktahay Hadi